Them call me Aru boy.
Master Wood.
Daddy, yo.
It's a TK2 production.
This scandal of me, I can't explain. Many pen that too much. Tanguni kujue ije kuwa the same. Umetembea nami baba wakati wa tsunami. Lumana na kusifu every night and day. E familia yangu, na biashara zangu, kila kitu changu naeka mikononi mwako. Ai, umenipa kipaji tena napata mtaji, maisha iko fine. Baraka zako telo menifanya jasiri, sani mwogope nani. Ai, umenipa kipaji tena napata mtaji, maisha iko fine. Mini mtenda dhambi na meskila siku na bado jenyeja baba.
Nashukuru, asante
kwa yale umenitendea.
Nashukuru, asante
kwangu umekuwa mwema.
Nashukuru, asante
kwa yale umenitendea.
Nashukuru, asante
kwangu umekuwa mwema.
Mapenzi yako nieleze vipi, kila mahali we uko na mimi. Unanienua nikiwa chini, nikushukuru vipi we manani.
Oh my, oh my, hata nikishindwa na kutegemea. Oh my, ni njia gani wewe hujanipitisha. Oh my, hata kwenye kiza unanimulika. Oh my.
Umenipa kipaji sasa napata mtaji, maisha iko fine. Baraka zako telo umenifanya jasiri, sani mwogope nani. Umenipa kipaji tena napata mtaji, maisha iko fine. Ini mtenda dhambi na meskila siku na bado janiacha baba.
Nashukuru,
hey,
asante
kwa yale umenitendea.
Nashukuru, asante
kwangu umekuwa mwema.
Nashukuru, asante
kwa yale umenitendea.
Nashukuru, asante.